MKD Sound.
Real.
Tabia uhuni, sijanza leo miaka mingi tumepita. Nilipo pigwa kombeo, mishipo pendo kwa mtimi kakatika. Imani lo shamili, kukithi matakwa mwili. Sinopendo kweli, sajota niwezi. Ata sijelewi ni kwa nini naongea. My baby, cause your love is true. Na mina ogeoba kukumiza. Wanya kitu basi nitulie. Baby, asimanisho ni loke. Ni mwage mapendo na penzi lagape. Baby, simnafiki michonde. Ni ukweli na kwambia ni teke usinipende kwanza. Mi bado ni jeuli unipetiba kwanza.
Ata sijui kama unanielewa.
Basi nibadilishe. Ukiona safi baby nibadilishe. Basi nibadilishe. Ukiona safi baby nibadilishe. Yeah, yeah.
Yeah. Real the real. I feel the way you love me my baby. Lakini kichwa yangu bado jeuli. Niteke mtima wache makima washangaye. Taratibu tu baby utanielewa. Let me focus na true love. Your good care baby nafanya na vimba. Kileta zao mbwai ni mbwai. Mapenzi ni moyoni baby gonna see you Dubai. Kilinita sabro ni rise. Kwako uongo no niko pa paradise. Wanasubili fa umekulithi. Tayali si mbinguni kabisa tumesha fika. Misos tunapika. Napakuwa na kula na maliza. Sio mimi tu na umefika. Vipi baby tuongeze. No.
Simanisho ni loke. Ni mwage mapendo na penzi lagape. Baby simnafiki michonde. Ni ukweli na kwambia ni teke usinipende kwanza.
Basi nibadilishe.
Ni bado ni jeuli unipetiba kwanza.
Ukiona safi baby nibadilishe.
Ata sijui kama unanielewa baby.
Basi nibadilishe.
Nibadilishe, badilishe we.
Ukiona safi baby nibadilishe.
Nibadilishe. Baby, 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 baby. Ayo mapenza kweli ni pesi katai. Ilo sije mazima ujihadhali. Nibadilishe my baby. Yeah, yeah, yeah.
MKD Sound. MKD Sound.